ZambianPowers.com.
Spice your life, mula wanu. I kono bule tu mnyara, mula wanu. Or feza no mu big hand, takira. Open it singa so koloka, takira.
Kole.
Okay, double toi, fwesha.
Kole.
That's it, wifey, okay. No mfela je bro.
Kumiesu kwa wakana kulu but kala geba. Kabiliva muku bomba noti fianzala. Kwa tukuri bepo mabine ya mairo. Stairo yote antia uima leta che mariro. Kwa babashi mwamba lutu kubata mpila kale. Vali pila school fees ukufumia mumale. Kwa tu majiz na magero ni same team. Asiana che ma high skin color na ne. Chichirumbo chapa street noti ubunangani. Puyo stoke ni fumia pofi ya bunangani. Chichirumbo chapa street noti ubunangani. Uyo stoke ni fumi ya pofi ya bunangani. Ichi nimbo chapa street, nona ules. Don't sama socks, no chosa po vaules. Ichi nimbo chapa street, nona ules. Don't sama socks, no chosa po vaules. Unge mbona tibe. Amai mkwera mkwera vama papatira. Papo seru kawa kupondera. Pa 16 nishiva samba mafera. Waponya manifesto kulibene petronera. Vama pamba mina akakana we move on kuli Angelina. But then we keep it in the hood stima enda kwina. Akaponya monamba nishu wa muwina. Ni France na ba Argentina. Nizivasunga chite keep up na best. Vama yesa na kulema no chita start reverse. Pachi best best still is a trap kudress. Pachi PS for nichaya na slam finesse. Kumiesu kwa wakana kulu but kala geba. Kabiliva muku bomba noti fianzala. Kwa tukuri bepo mabine ya mairo. Stairo yote antia uima leta che mariro. Kwa babashi mwamba lutu kubata mpila kale. Vali pila school fees ukufumia mumale. Kwa tu majiz na magero ni same team. Asiana che ma high skin color na ne. Chichirumbo chapa street noti ubunangani. Puyo stoke ni fumia pofi ya bunangani. Chichirumbo chapa street noti ubunangani. Uyo stoke ni fumi hapo fia bunangani. Ichi nimbo chapa street, nona ules. Don't sama socks, no chosa po vaules. Ichi nimbo chapa street, nona ules. Don't sama socks, no chosa po vaules. Mwaise ni muso sato mubate mwama betin. Wagai pansa kata wafo efi ya madetin. Nisango mabaduko vula shaka zulu. Kwa fula mazain bata kwa wabachi bulu. Single living mother, no father working hard. Selling for food, trying to balance in the diet. Kwa baba kama nomo, aba wala na mapomo. Abate mwe minyansi pana, londa wa mubamo. Kumia sugelo, tetu mudelele kukupamo. Alai bombele chikwela, touch senda nomo. Kalaifu kapa simpo, no uchushita ulipo. Pull up your socks, kai sange baba lipo. Kumia sukwa wakana kulu, but kala geba. Kabiliva muku bomba, noti fianzala. Kwa tukuri bepo mabine ya mairo. Stairo yote antia uima leta che mariro. Kwa babashi mwamba lutu kubata mpila kale. Vali pila school fees ukufumia mumale. Kwa tu majiz na magero ni same team. Asiana che ma high skin color na name.
Tonzolu sokoshi awati nkutambike. Tonzolu sekanshi awutu kutambike. Enshita ya kubonzi yako maso notu unanga kutimba job. One sate mune notu kunaka. Nanga paka panda yuwa ebo notu mlele. Kali konze kaisa wateta notu mlele. Java gai gai pa street batulukusha. Techama fonzi nima salula po batulungusha. Ibike po ibeke po nanguili invete po. Invete po indete po kumaula itente po. Izete po izite po nama nanchaje po. Baka kupisha mope bumba weka ziteshi kuma.
Ichi nimbo chapa street nona ules. Don't sama socks no chosa po vaules. Ichi nimbo chapa street nona ules. Don't sama socks no chosa po vaules.
Download it from ZambianPowers.com.